linga 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 baby, linga linga everything go be well. Rede Camilla now we will. Our production, put it surrounding. Linga 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 linga. This everything go now be well. Lord have mercy, have inspiration for me.
Inza bakubira muziki ne mnyumira
million.
Uba bendera boda to boda
champion.
Kwano kwa banji mabita dia
champion.
Dia dia Camilla. Tuna.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jimpuba.
Champion.
Amini.
China mwena na basabanga Mike. Nga banyimane Mike. Nga chivampa Mike. Kumipiri na basabanga ziriding. Nga chivampa riding. Nga balina ziriding. Sijukiro muwale yangamba. I'm not answer more vanyo matwesanga. Yes. Ne mujuki zabe yangamba. Na amazika kiyakabi yangane sambie. La.
Dogari mugeto never give up.
Never give up.
Avuga boda never give up.
Na wali kuchiyo never never give up.
Never give up.
One day they gonna be go.
Omusomi asoma gwe never give up.
Na wasome somu some gwe never give up.
Yenza tako katageja never give up.
One day they gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Uba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa banji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Champion. Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jempuba.
Champion.
Laba munange bambita sebe yali omuvubuka weka wempe bambita hero.
Bang bang.
Wali omudonge yangamba anti siri hita muru vera raze ndivera zero.
Bang bang.
Anonya basaja never give up.
Nawa anonya bachara never give up.
Hustle going on munange never give up.
Nawa anonya one night stand never give up.
Never give up.
Bogera binje biru makare. Bakuna puya ufuso murabe. Ove kumula mwabasunge kare. Never 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 give up.
Million.
Uba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa banji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Champion. Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jempuba.
Champion.
Ni watambulie Joseph Mayanja Kamilion yule mtoto toka mbali. Wana madhara umengi ya okumbuki zili siku. Tunanya uji bila sukari.
Shukrani mola mwe marijaria.
Asanti sana mashabiki nani umbea.
Mana itaji maself inapotembea.
Asanti sana mola 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 mwe.
Omosomi asoma gwe never give up.
Na wasome somu some gwe never give up.
Yeza tako katageja never give up.
Pande de gonna be go.
Yenza bakubile mziki ne mnyumira.
Million.
Uba bendera boda to boda.
Champion.
Kwanu kwa banji mabita dia.
Champion.
Dia dia.
Kamelea.
Pampa nika kone bagatunda.
Million.
I never worry na sigaduna.
Champion.
Bendera you gotta jempu.